ọbata ihe adị mma, ọkachi na-eme mma akpọle Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọbata obi okwu, ọbata obu agha, ọbatara be nwanyị agha n'urie nwa o. Ọbata ihe adị mma, ọkachi na-eme mma akpọle Chukwu ebube ihe ebube eme.
Oh,
oh.